focus kwenye mshiko. Na waza ni lini mtatoka nilipo. Kila nikiseti hizi plans na trip kama nimeunga fuse MCO. Everyone need people. Wangu wa kwapi, who's gonna open my doors? Nisha force paka sugar mami na pata pieces na sip bando like TikTok. Bado so simple. Kuishi mtani na maisha ni bado ya ghetto. Ni watu wa kazi na kazi hakuna, tunaonekana mizigo. Kutema buzz kwetu wito ni kama kutesha na mizuka ya Kristo. Naifanya bila miko, naifanya for the love, for the fame, not ego. Wanangu wamesoma CBE na wanakimbiza bora wana bans CDs. Tuko less kwenye USD, mchaga mchaga keko mwanga paka DDC. Sina PhD, natema buzz kwa safi kama natokea THT. Sina HIV, na nakili bila proof wanipate ata CID, say RIP. Fake friends, minazika wote no pending. Na isio kama siwa pendi, ni vile tu nataka new challenge. Wamenyoka flow si mebendi, ngoma nyingi but no trending. Na waficha ficha mbona wenge ni nipo solo nana uwa bendi. Squeeze ya shima is when you pay. Una kitu you better stay. Mina wanangu hatuna michongo, hatuna mitaji, so tuna delay. Shaking na kima I'm grand old days. Squeeze ya talaf bila hela ni okay. Sio na nimefika na ulini pesa kula my G's, they're not okay. Hali so short is pungu zi spirit. Even this far from me wasn't easy. I'm going like Pac, I'm going like Biggie. Wanna run this down, wanna run this Gigi. Busy kama nakimbiza ligi. Ponya kama kikombe cha bibi, roaring them like Ziggy. Mtoto kimi mashouts kagigi. We over the man, let us story za umbea umbea tukudidi. Run survivor nisha kuwa sugu. Ukitaka visa ndugu. I'm going like a preacher, natangaza misa, sitafuti vita na vandugu. Huku kila kukicha ni vurugu. Ukitaka peace ni kwa Mungu. Azishi pata shika nguo kuchanika, so sikosi beto amarugu. I'm so chami kwenye outfit, chose for the ladies, hitting all the 16 angles. Don't tell me about 6x6, mana niko busy sana kwenye income bado. Changamoto kila siku tunafix na azishi kani pesa ngekwa rich years ago. When things go high like this, now I shoot like Rambo in the jungle. Sura nyati roo ya simba, kina nuka bila ya kimba. Kani nyasi skanka madiba pa vichwa panzi hawakai wanachimba. Wauza rato gopi msiba, killing everything move to kitimba. Turn on them bitches bila kuimba, all the eyes on me utasema Justin Bieber. Squeeze ya shima is when you pay. Una kitu you better stay. Mina wanangu hatuna michongo, hatuna mitaji, so tuna delay. Shaking na kima I'm grand old days. Squeeze ya talaf bila hela ni okay. Sio na nimefika na ulini pesa kula my G's, they're not okay.